Nibisa mnevu nandini Anyikono kulale chartini Nizifuna nyisemu chaifweni Kupu skala tototis Anyibisa mnevu nandini Anyikono kulale chartini Nizifuna nyisemu chaifweni Kupu skala tototis Anyibisa mnevu nandini Anyikono kulale chartini Nizifuna nyisemu chaifweni Kupu skala tototis Anyibisa mnevu nandini Anyikono kulale chartini
I'm going to get deported.
That's right.